Fika, ni bora ukasema kuliko kiniweka mimi moyo tanyuma. Nataka nende nawe, minikaruke nawe, usinitose, nikose kutoka nawe. Nataka nende nawe, minikaruke nawe, usinitose, nikose kutoka nawe. Mana wapi ulipo ni kupate, zuri wako na nifanya mini date. Nataka unipera, unipera, unipera. Mana wapi ulipo ni kupate, zuri wako na nifanya mini data. Nataka unipera, unipera, unipera.
I say no, no. Lazima twende ni kabugi na we club. Naika kwa so, so. Pale utapogo mwande wangu itakwata. I say no, 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 no. Lazima twende ni kabugi na we club.
Let's see my friend the life. Took a look at, took a chance. I'm with a say, I'm with a day. East, west, up and down. The crowd is on fire one more time. Watch my nage, chimani de kakwe. Kusa, kusa, konyi, kanyi, kakwe, raga, raga. That's why I'm adding on my wrist. Hey, this a bana yo, baji kuwe, hey. Muji muwe, hey, baji kuwe, hey, hey, hey.
Arusha moja, Dar es Salaam. I'll be here. Kita. Oh.